Oh man, yeah, senza wa, senza wa, senza wa. Nezinja zami senza wa, oh senza wa, senza wa.
Excessa sentengu, nsateja,
nsateja,
nsalwela. Noma nezinja pela, noma nezinja pela, noma nezinja pela, noma nezinja pela. Umbisi ungreking isatela. Excessa sentengu.
I'm still in the bracket, don't call me out. It's been a marathon, but I ain't tapping out. For them sevens, yummy, I'm full of my legs. Fuck my toll, I'm a pull of my runs. Good, they love me, silent, trample, man. They get you wishing you're fresh, man. In my car, I'm switching lanes on ya. Someone won't tell you it's late, man. I'm still with my dogs. Although abanye bakhalele mangweni bari sidla sonke ngoba bangkhuthaza ngaze ngangena yesikhaleni yabona ke manje I'm still top 3 ngaze bathen I am an icon living my chillo. That's why this song now I sing
Sasentembu Sateshe
Sateshe
Salwela noma nezinja kuphela noma nezinja kuphela noma nezinja kuphela noma nezinja kuphela umbisi umbreaking isathela Sasentembu Sateshe,
Sateshe,
Salwela, noma nezinja kuphela, noma nezinja kuphela, noma nezinja kuphela, noma nezinja kuphela, ngifuna insiza, ngifuna iphepha.
Lamalanga ngenza wani, khethi izinja zama ngifuna esitresiwe kastabo, bathi wenza ngani, ayagcwale kastabo.
Sasentembu Sateshe
Sateshe
Salwela noma nezinja kuphela noma nezinja kuphela noma nezinja kuphela noma nezinja kuphela umbisi ungreaking isathela Sasentembu Sateshe
Sateshe
Salwela noma nezinja kuphela noma nezinja kuphela noma nezinja kuphela noma nezinja kuphela ngifuna insiza ngifuna iphepha.